what you are. Not Gen Z. Talk to everybody, Sassy.
Ajinik.
Usi Amunya.
Ajinik. Sama.
Sama. Sama. Sama.
Na indomida. Usi chukule kawaida. Na indomida. Kama kwaida barida. Na indomida. Usi chukule kawaida.
Webtoto.
Na indomida. Kama kwaida barida.
Kwa jamani mida 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 yetu. Domida masela watu wanafanya ucheko. Ikweli mida 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 yetu. Domida masela hosa mafanya ucheko. Wana kwani cheke tuwa cheke tuwa cheke tuwa cheko. 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 SDK wana cheke tuwa cheko. Kibandani wana cheke tuwa cheko. Montana wana cheke tuwa cheko. Kwa madawa wana cheke. Smoke sherry cheke tuwa cheke tuwa cheke tuwa cheko. Cheke tuwa cheke tuwa cheke. Shaka mabata mida yetu Team zero masifuli Kyo tunapita muni wabuka vizuri Mida yetu Kama weze kambali Mida kusaka pesa tunatafuta ugali Mida yetu Mida kutafuta mali Ukijifanya mbishu tapelekewa makali Shangazi yake shangingi Shangazi we shangingi Shangazi yake shangingi Shangazi we shangingi Kama pipi tumtindiseni Shangazi Hakipita tumchewiseni Shangingi Tunapavi nyago usoni Shangazi Tunamsukuma mtaloni Shangingi Shangazi we Shangingi we Shangazi we Shangingi we Shangazi we Shangingi we Shangazi we Shangingi we Hipe Uja mani pwena pampe Una shangwe Osa maka puta motori pere avante Una pampe Una shangwe Kanarika punja motori pere apa Uja mani pwena pampe Una shangwe Una pampe Una shangwe Uda ngote pwena pampe Una shangwe Una pampe Una shangwe Mkusi mpwena pampe Una shangwe Una pampe Una mwana kuchui mpwena pampe Una shangwe Una pampe Una shangwe
Ndomida Usichukule kawaida Na indomida Kama faida barida Na indomida Usichukule kawaida Na indomida Kama faida barida
Wote wamelewa wanashinda kuelewana Wengine wanacheza wengine wanakimbizana Wote wamelewa wanashinda kuelewana Wengine wanacheza wengine wanakimbizana
Wanashindwa kuelewana wanagwana luka Masela katikati washapandisha mizuka Wao ni wangu katikati wanafly Videgejoni vinacheza butterfly
Wana celebrate Wanashusha kreti Wao ni awasomeki Usilete mistake Wana celebrate Wanashusha kreti Won't you also make it? Who's let them mistake?
Pensi mabegan, mabegan Who be showing ani? Neki kupatano nipe kumi Usikujue mikono kunja kumi
Malume, how do it?
Heli tole nesisti hapo Hana kuhalisa na waze, waze Waze waku smoku sheli mchani Mazirofu yangu nye uwe balo skutayumu Hana kuhalisa na babake na nai Hapa kire msela mufo smaila Hana kuhalisa na mwana kwe Hidi matatu Wasafi walo chama Hana kubali askari tui mwana kwe Babake na shaloni Babake na viki Babake na lukalia Hana kubali sana Wewe akwe Msela maluku Hei nakubali sana Waze wa masobibo chama Damsoni mse baba Azizi mawe Hana kubali sana Jacksoni chizi majombo Hei
Hei nakubali sana Kwa familia yangu STK Atukane wampi masela Amini westi wazi wangu bakomesho Awaziwa dijinya umenutumia Amia stina moja Kegeavu Awaziwa kawe wakipisa kunkulu Ewaziwa madawa MP
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.